Uyu munsi gusa reka tuve hano turi diyama itara tandukanywa n'ibyondo gusa ibi bihe turi kunyuramo biri mu nzira yo kurangira ntibizagaruka ubu turamatara tabonesha mu mwijima ariko turi urumuri rw'ahazaza ntiharagera ngo twerekanwe ibuye ry'agaciro rimurikirwa abaguzi gusa icyifuzo cyacu ni kimwe ni uguhuza abatuye isi bakunga ubumwe kuva ku bateye kugeza ku bana byose byibumbiye mu mutima wuje ubwuzu ndagusaba kutazibagirwa abakubaye hafi mu munezero no mu mubabaro mu gihabanu bari kumutaza amaganya ndetse bamwe baheranywe n'agahinda ndetse buzuye umubabaro mwinshi twebwe intumbero yacu ni uguca muri zo nkuta mu mbaraga nyinshi ziruta izo twagize mbere dushimangira icyizere cy'ahazaza turuta ubuye duto tukiri mu bihe bikomeye turota kuzamurika n'imbaraga zacu turota kuzamurika n'imbaraga zacu Nsesteranye kutazijyana mu kibatsi cy'umuriro kuko kibasha guhindura diyama amakara nyemerera kuzamurikira bose ubwawe utabikoreye ababyeyi cyangwa abarimu bawe ahubwo kubw'abatagira kirengera